Ngenda oluyimba number one, boy like me. A boy like me, omusajja atateke ekigambo nti they were big boys. Kati nange ne nkiriratinga ku kigambo kyaffe with the big boys bantamba kitweguba. Otegeera, ena focus yonandadaawo by breakfast. Yaman, yaman.
Thank you.